Manager Brian. Goodness, just now, you know what you guys are doing now. You want me to tell you, Chuka? You want to go to the end of the body, cutting body, better gamba, yeah. Now, you know what you guys are doing now. You want me to tell you, Chuka? You want to go to the end of the body, cutting body, better gamba. Yakwagalanga tona makuba omukama era gamba takawangako kukola nayo mutima ko atogutadde walala ago malala mikwano jikulabye wanongozaliddo yate aliwo gwe mukutondebwa ani abasinga olugelevo gwe okulumanya byonna byoyagala mukama yabirina ezadde lyosaba n'omukisa yagaba mwekwate mwewenga yagamba wali kululu mikwano gidduka bw'obanga tolina bw'ofuna gisembeza zizina yengeza mikwano bwe gityo ejensi gyo girekulira naye ye mukama yagamba wali yoyo yakumanya eragamba libaabo bw'omwekwata yoyo w'omukwana taiwa nawe giriba gigeze gyonna yo w'omukwana talichuka yakwagala okubaluli nekyebuli kati mbuli mbeera gamba ye nawe giriba gigeze gyonna yo w'omukwana talichuka yakwagala okubaluli nekyebuli kati mbuli mbeera gamba ensi n'ebigirimu mpawo nyini byo kyova olaba bwe tufa tubirekawo zaabu ne feeza omutali katonda ebyo byoya byanswa tukulembeza mikwano gikulimba emitima meyabanga gikwenya naye mukama taiwa abeera n'ekigambo kye bwagamba kyezadde liryo nga kuwa bwagamba obugaga bubona ofuna ab'obugumba ne bazaala abalema ne batambula sitaani kw'osinza tagaba bulamu tyobugaga obubwe bwa kiseera bwa mukama bw'obubeerera bwa kisa nawe giriba gigeze gyonna yow'omukwana talichuka yakwagala okuva luli nekyebuli kati mbuli mbeera gamba ye nawe giriba gigeze gyonna yow'omukwana talichuka yakwagala okuva luli nekyebuli kati mbuli mbeera gamba ayagala kimu kumumanya nti yafuka era ekisa kyekimala mukama kisa gwagabawo kutali buyinike nga bw'oli bujja buli omu amusembeza ebirungi n'agaba yoyo yo yabeerawo ng'abalala badduse buzibu nakumya nakuwa essuubi ly'enkya mukama gw'okubaawo kwo yaliye kyoli yaliye yadde emikwano gyakuleka ye teyadduka kyekyo nawe giriba gigeze gyonna yow'omukwana talikyoyo yakwagala okuva luli nekyebuli kati mbuli mbeera gamba ye jebuli kati mbuli mbeera gamba nawe giriba gigeze gyonna yow'omukwana talichuka yakwagala okuva luli nekyebuli kati mbuli mbeera gamba ye nawe giriba gigeze gyonna yow'omukwana talichuka yakwagala okuva luli nekyebuli kati mbuli mbeera gamba.